sawirkii afartanaad maalinkii aan dembay yaa ii sahirtiis aan sheegi dow muhiim ah intii meel walba adduunka seedo ummad walbana gaarsiiyaan dowgii askiil dardaarmi ciise way kaloo ari idinka jiiraankiin wayli kafadowhaay inii jeclaataan taas kelishay ma ah laakiin in adowgiinna jeclaataan markii laidinka hanaago walhun oo walba laidinka sameeyo way la fadowhaay inii amalgaboobaataan rabbigayna baridaan in eebbahay nabad isin siiyo isin iyo jiiraankiin midda kale way kili dardaarmi iise intii aan seedne jannada in hertiis jid walba oo ay ki gudbi karaan ki gudbiyaan diinti eebbahay lankii weelana way layki bishaareeyey inii gali doono jannada lankii shaydaan aan duufsadana way layki bishaareeyey in naarta laki tiimbiyi doono dadow maadaam erayadan halkan egyihiin duugun walaalaki dari kare ama walaalaki dhimi kare midna ma jirne duugun duugi eebba waa lan walbana walaalku fadowhaay inii si faylan aan dhugunsado laakiin way laki dardaarmee inii salaada la dhuujiyo eebbahay loo tasbiixsado dadkana lahan naharisto siibo jiiraanka in la degan arliga dusheey.